abakunzi b'ikiganiro muri isanga ndabasuhuje mwese aho muri mugira umunsi mwiza hano ku ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi Banze mbashimire mwese kwa mukurikira ibiganiro muri benshi kandi bamwe muri mwe mukiyemeza kutugezaho umusanzu wanyu mu byukuri inkunga yanyu ibikenewe cyane kugira ngo tubashe kubona ikiganiro kibanogeye twibukiranye kandi ibi biganiro by'amateka y'u Rwanda aturanga amateka twumvise twabwiwe amateka asobanura imibereho yacu ubu kandi ategura ibihe bizaza n'umusanzu wanyu gusa ibiganiro tubagezaho abari umutungo wihariye w'ijwi rya Amerika niyo mpamvu nongera kwibutsa ko bitemewe na gato ko hagira uterura ibi biganiro akabyitirira agashaka kubihinduramo ikindi kintu kubifuza kubyumva birenzeho mwajya ku mbuga zacu zitandukanye mukabikurikira ku bijyanye na kuteta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu twahereyeho mu bantu benshi bakomeje kwitabira ibiganiro byacu kimwe n'inyandiko twagiye tubona hari byinshi byakomeje kutubera urujijo n'amayobera tukabura n'abaduha ibisobanuro amwe muri ayo mayobera ni imyaka igera kuri ibiri uwari perezida w'u Rwanda Gregory Kayibanda yamaze afungiye iwe i Kavumu mu nkengero za Kabgayi ubu ni mu karere ka Muhanga andi mayobera nayerekeranye n'inyandiko zemeza urupfu rw'aba mu banyapolitiki bavuye muri za gereza inyandiko zashyizweho umukono n'umuganga ariko zitagejejwe ku miryango y'abanyakwigendera ese abo izo nyandiko zari zigendewe babyakiye bate mu kiganiro cy'uyu munsi turabasogongezaho namwe kandi muzatubwira uko mwabyakiye reka nongere ntumire mugenzi wacu Venus Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina
urakoze cyane Etienne Karekezi kuba twumva ducukumbura amateka kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu yikuraho perezida Gregory Kayibanda asimburwa na Juvenal Habyarimana mu kiganiro cy'uyu munsi mu gice cya mbere turagaruka ku minsi ya nyuma ya perezida Gregory Kayibanda kugeza magingo ya mu biganiro twabagejejeho ibisobanuro ku birebana n'urupfu rwa perezida Kayibanda byakomeje kutubera amayobera bamwe muri mwe mwarabitubajije ariko ntitwabasha guhita tubasubiza impamvu irumvikana kandi kuko tutari duhari icyo dukora dukomeza kwitabaza abakekwa kuba baragize uruhare cyangwa se abagize ibyo bibondera n'amaso yabo uretse iby'urupfu rwa Kayibanda hari n'ikibazo cy'imibiri ereho ye kuva avuye Rwerere aho yarafungiye mu mpera za mirongo irindwi na kane akazanwa i Kavumu iruhande rwa Kabgayi ubu ni mu karere ka Muhanga aho yagejejwe aje gushyingura umugore we nawe akahaguma kugeza igihe yitabye Imana ku itariki ya cumi n'eshanu Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itandatu hari byinshi twagiye tubwirwa ku minsi wari umukuru w'igihugu kugeza ku itariki ya gatanu Nyakanga mirongo irindwi n'itatu yamaze afungiwe mu rugo byavuzwe ko yarafunganywe n'umuhungu we Pio Kayibanda byaravuzwe ko atasurwaga byaravuzwe ko yashatse gutoroka kuyicishijwe inzara ko yari afite abaganga bamuvuraga ko yapfuye amarabira radio ijwi rya Amerika yakomeje gucukumbura ayo mayobera dushakisha abantu bashobora kuba baramubaye hafi mu gihe cy'imyaka ibiri yamaze Kavumu twabonye umugabo wamurindaga yitwa Paul Rugenera yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'irindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ine yari afite ipeti rya kaporali ari mu kigo cya gisirikare i Gitarama niho yaherewe ubutumwa bwo kurinda perezida Gregory Kayibanda uyu mugabo yemeye kwakira ijwi rya Amerika tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa baraganira
ntangira gucunga umutekano wa Gregory Ex-Perezida Kayibanda ni muri mirongo irindwi na gatanu mu kwezi kwa gatanu nko mu matariki 20 mvuye inyanza ubwo leto na mutabaruka abonye ko nari capable abandi na gakayibanda bari baratoranijwe hari promesereje major Habiyaremye na promesereje nta Karimaze wavukaga ku Gisenyi no promesereje major Habiyaremye yavukaga ibutare arari wasanga ati arantumpamagara mu biro ati ndabona uri capable mu bantu barinda kayibanda nawe ngiye kugushyiramo tuhita guha abasirikari iproto uyu yijyana muje musimburana muri urwo rwego yamuhaye insize nyine kuri liste nkajya njya gusimburana no promesereje no nta promesereje major Habiyaremye twamaragayo icyumweru tugasimburana kuwa gatandatu gutyo tugenda dusimburana birakomeza umwaka wa 75 urarangira dutangiye mu mwaka wa 76 dusimburana ubwo bigeze mu kwezi kwa munane haje kuza umusirikare bari bahaye umuserije bari bahaye imitation igitarama witwa Ntigashira ngo wavukaga ibyumba noneho nawe kubera ko yari sous-officier ahageze ubwo mutabaruka we yabonye imitation hari leto na kandi kwe ubwo nawe aravuga ati mu byari byose nawe ngushyize mu ikipe izajya ije gucunga kayibanda bo ubwo bigize ko yari ahageze mu kwa munane nko muri 20 z'ukwa 9 bamuha abasirikari ajyana abasirikari iporoto nyine kujya gucunga kayibanda asimburana n'uwaruriyo nuko nanjye bigeze mu matariki arangije icyumweru nko mu matariki 5 z'ukwa 10 ubwo ngiye nagiye kumusimbura ari kwa gatandatu ngezeyo nsanga ya deparashije Pio Kayibanda wabanaga na se nyine aho ngaho ikavuma
aho turaza kuhagera ahubwo uretse mwebwe mwamurindaga hari abandi bantu babanaga na Kayibanda
nta bantu babanaga nawe uretse Pio Kayibanda uwo muhungu we na famiye mbese yamwitagaho yari nyirabukwe n'umusaza w'umubuyi niho bati nyirabukwe byabatungaga babiteguriraga kwa nyirabukwe uwo musaza ngo wari umubuyi kuva kera niwe wabashyiraga ibiryo kwa Kayibanda
wowe ubwawe nka muzehe Paul Rugenera icyo gihe ntabwo ari wagashaje umungu ufite imyaka 72 nkuko wabimbwiye waba warigeze kugira amahirwe umwanya wo kuganiriza Perezida Kayibanda
cyane ayo mahirwe narayabonye ngiye kusimbura umugenzi wanjye agiye kumunyereka muri Romise naragiye bo aramunyereka nuko nawe arandamutse ati muraho ntimuraho ex presida nuko nti yakumva ni waravuze ngo senga iwanyu ni he ni wacu ni mu Ruhengeri ngo ngo uruko abica mu mpaka nti ngo ngo savango ni byiza nuko buri gihe nubwo yambaye ikote ari umusaza uvuga neza rwose ubona ubwo nyuma yaho ati sawa nubwo turagomborana abasirikare bubona ni ngiye gusimbura aragenda nayo nsigara aho ngaho muri posisiyo ubwo hashize nk'iminsi ibiri ngiye kubona na ex perezida Kayibanda saa 4 arakinguye araje yakundaga igiti cya KDBF iwe mu mbuga hari hateye ibiti by'amapera hakabamo n'igiti cya KDBF ndagenda njya kumusuhuza mukomere ex presida nuko arambira ati rero ati ibi biti byose biraha muzarye muri imbuto zabyo ariko uretse igiti cyanjye cya KDBF numva ko mpaye nyine oda y'ikintu akunda ati ntihazagira unkorera ku giti cy'akredibef
wajya gumusoromera izo mbuto
ntazo namusomeraga umusaza cyangwa pio iyo zabagazeze yarazaga kazi cyo urumva pio yari umusore ari iyo zabagazeze ni wazaga kazi soroma cyangwa umusaza wari umuboyi wabo yarazisoromaga
uko mwaganiraga Kayibanda yabara kuganirije ku bucuti yarafitanye n'izindi mpirimbanye za demokarasi zituruka mu majyaruguru harimo Rusiyani ni baseke werari sibanzi na Baritazari bica mu maka
cyane uwo twigeze kuganiraho yambajije ni uriya Sebatware André yarambaje ati Sebatware André uramuzi ntindamuzi nti ngeze aho ndetse nsa n'umusetsa ntimumugira ministre nti waravuze uti nguse batware azabatwara ntabwo ati nti turaseka araseka rwose ati warakubwira iki cyane rwose akabantu mwarakavuze ex president ubwo nta bandi bintu yigize ambaza uretse ubuse batware nabica mu mpaka niwe ubwo tugaruka kuri bica mu mpaka ati bica mu mpaka ati no ati the temps politicien ati buriya yaravunitse dukora politiki ati yavaga mu ruhengeri n'amaguru akaza hano tugakora ibyo dukora rya politike ati saa 11 agasubira mu ruhengeri ati gutyo gutyo rwose ati inshuro nyinshi yazaga n'amaguru ati urumva nta modoka zari zihari iki byose ati efore yari umugabo gusi ukora cyane rwose yitanga ubicamo maka niwe yambwiye ko muri politiki y'igihe cyabo yazaga n'amaguru ngo bagakora politiki ngo akasubireho n'amaguru ubundi akaza n'amaguru niwe twashoboye kugira ikiganiro nawe kuri bicamo mbaka Baritazari
naho ku kigire cyanye n'ubucuti bavuga ko bwari bwihariye hagati ye n'uwamusimbuye Perezida Juvenal Habyarimana byo yaba yarageze agira icyo akubwiraho
kuri Perezida Habyarimana ni nanjye wamucokoje ni ex-president ubutegetsi bw'abasimbuye mwagira icyo mu bivugaho arandeba ati no ati biracyari vuba ati kiretse nyuma y'imyaka itanu nyiriho cyangwa nawe uhari niho wazaza kumbaza ati kuko biracyari vuba nta kintu twabuvugaho
hanyuma se mu byamurangaga ku manywa yakoraga iki yarakinaga yaba yarakoraga siporo yasomaga ibitabo yakoraga iki
ku manywa kenshi iyo asohokaga nyine yaba arafite capete dictionnaire
inkoranyamagambo
sindi
yarakinyarwanda
dictionnaire inkoranyamagambo akaja azenguruka muri ibyo biti bye yambaye costume uretse ni karuvati nayo bagatashizemo agasoma akamara nk'iminota 30 azenguruka muri ibyo biti by'amapera n'icyo bya credibef ubwo agasubira mu nzi we ariko byageraga saa yine z'ijoro tukajya kumva tumva afashe mashini zira mekanike arayitakishije akandika ku buryo yagezaga nko mu masaha 7 cyangwa saa 8 acyandika buri gihe rwose nk'umucyumweru yabikoraga nka gatatu yandika ijoro ryose
ibyo yanditse mukazabibona
ntabyo twabonaga ko nta byari ngo najyaga mbaza piyo kuko piyo nyine we yakundaga gusohoka nyine tukaganira ndetse ko muzehara arayandika buriya nti hati atarandika ati ibyo yirirwa soma manza aribyo yandika ati akabikarasa nuko twagize ko ntabwo ibyo inyandiko ntitwari kujya kuyireba ngo tuje muri intuza ye muri habitation ye nuko twabonaga yakura gahunda rido nijoro ari kwandika tumureba yandika ubwo yagira ko arafunze mashini akajya kuryama
amateka agaragaza ko Perezida Kayibanda yari umukristo yaba yarigeze agira amahirwe yo kubona isakramentu rya Ukaristiya
muri icyo gihe nagiyeho nta ntuwigeze aza kumuha amasakramentu ntawe rwose keretse rimwe hari umubikira waje azanye na Asumuta umukobwa we wigishaga muri ecole technique feminine ku Kibuye niwe wazanye n'umubikira nundi mukobwa mugenzi we arambira ati wa nawe twigisanye na ku Kibuye ati nari mbazanye ngo baramutse papa nuko ndabuhuruza ndarumuha baragenda baramusuhuza ubwo arangije baraganira isaha igeze igicyo cyo gutaha barataha
muri rusange se nk'abantu mwarindaga uwari president w'u Rwanda Gregory Kayibanda mwaba mwari mufite urutonde rw'abantu mwari muzi nk'abarinzi be mukavuga muti aba bantu bemereye kumusura bariya ntibemerewe abo baba bari bandi
aba twari dufite urutonde bashobora kumusura ise na nyina bari bakiriho nibo bari bafite nibo twari dufite ku rutonde ko bashobora kumusura muri familie ye tabandi
uwo mukobwa we ukuri yaje mukamwemerera niba arasumutana azanye n'umubikira
abana be bumva twari tubazi asumuta bo byari ngombwa ko na abana be nta kibazo hari umukobwa we witwaga Bernadetta ngo yigaga muri ecole sociale ku Karubanda hari umundi muhungu we wigaga mu by'Imana witwa Eugene abo barazaga bo hari na Epifania we yari umukozi ari umuganga iyo yazaga baje kuramutsa se nta kibazo twari tubazi ntaho twabakumiraga babaga baje wabo bari rimwe na rimwe bakaharara ubundi bakagenda ari ntibakundaga kuhaba barigenderaga sinzi za famiye babaga musi bakigendera bakadusezeraho bati turagiye
uwitwa Colonel Sagatwa wari kapiteni cyangwa komanda w'icyo gihe yamusuraga nka kangahe mu cyumweru ntabwo byashobokaga we
nge muri bagenzi banjye twasimburanaga bambwiye ko rimwe Sagatwa aza kumureba cyane bakavuga ko ngo yabagaje kumuhemba
amuhemba mwitura iki
kumuhemba umushahara
umushahara yari
yemeye ngo bari baramugeneye umushahara w'ibihumbi 53 yaza ngo kubimuhemba ariko ngiye muri periode nabayeyo ntabwo yigeze ahagira aje kugira bagenzi banjye twasimburanaga nibo babimbwiraga ko yazaga kandi naje no kubibaza Pio ati nibyo watajeza kumuhemba ngo niwe wambwiye ko bamuhembaga ibihumbi 53 nako kantu ukagenza Sagatwa aho ngaho
hanyuma se umuhungu we Pio babanaga bari bameranye bate yamufashaga iki mu yandi magambo
Pio ntacyo yamufashaga kuko mbese ni nko kuba bari mu nzu hari icyo bari baramuzanye kuko bavuga ko ngo yayigaga mu Bubiligi ngo bamukurayo amaze kugera hariya nyine ikavumiwe avuye ku rwerere kuko yavuye ku rwerere aje kureba madamu we ngo yaramerewe ageze igihe ari muri koma agiye kwitaba Imana ngo baramuzana kugira aho ngashobore kuzamusezeraho nibwo koko yitabye Imana ubwo nibwo bazanye Pio kugira ngo mbese hari bisa naho kugira mu marirungu ku buryo Pio we mu mategeko yagengaga uko turinda Kayibanda ise we nta hantu byari byanditse ku Pio ari konsinye kimwe na se ire libere gusa ise
we yashoboraga gusohoka igihe ashakiye akagarukira igihe ashakiye
yashobora kuba yagenda kuko mu mategeko twakurikizaga ya konsinye ntabwo we yari afunze yari umuntu libere ariko noneho ise yaje kumuhamagara arambwira ati bo uyu muhungu wanjye nubwo ari libere ari iki byose ati mbasabye ko utamwemerera kugira ngo agire aho ajya ati kuko mfite amakenga aramutse agiye hanze abaturage bamwangiriza ako kandi nuza konsinye arazimpa abari uzimpa ku buryo Pio nawe atashobora kukubwira ati ngiye kujya hanaha
kumwangiriza ndumvamo kumugirira nabi
mbese ibyo bindi by'abaturage hariya ko bashobora kuba bamuruka nibyo yari yarambwiye ati ntagomba kugira hajya agomba kuba hano nta kindi ntimuzamwemereye kugira ahantu yajya mu giturage
harya mwambwiye ko ibiryo Kayibanda yaryaga byategurirwaga he byategurwaga nabandi
ibiryo byabatungaga byategurwaga na nyirabukwe yaratuye hejuru yiwe hari za esikari bubatse zajyaga kwa nyirabukwe n'uwo musaza w'umuboyi ngo wamukoreye kera niho yabaga niho babiteguriraga tukabona bayashyize mu bikapu nimugoroba cyangwa saa yine bajyanye icyayi uwo musaza akabijyana agasubira kwa nyirabukwe
gutura hejuru y'iwe uravuga ku gasozi
oya hejuru kwa Kayibanda hari hasi ariko nyirabukwe we yaratuye hejuru hari umukingo uzi gusize abasize ikibanza noneho akasigara umukingo nyirabukwe yarari hejuru nyine hejuru y'uwo mukingo yo wa Kayibanda
hanyuma igihe Kayibanda wenda yashoboraga kuba arwaye yavurwaga nande
gusa Kayibanda muri iyo myaka 2 namazeyo sinigeze arwara ibicurane cyangwa aza kumbwira ati ndarwaye wasabira kugira ngo nje kwa muganga yari umusaza ukomeye rwose
w'intarumikwa
uko nabibonaga yajya agasohoka akaza akadusura nyine kwisomera digisiyoneri ye ntabwo yigeze ataka n'umutwe cyangwa bayambwira ati ndarwaye munsabire kujya kwa muganga
wowe mu myaka 2 wamaze niki cyatumye ukurwa ku murimo wo kurinda president Kayibanda
kuri icyo kibazo na niho hari no kugira ngo mbese abati icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cy'asida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse bo hari mu kwezi kwa 10 uru sergeant Gashira yarajyanye abasirikari nanye ngenda ari kwa gatandatu ngiye kumusimbura nsanga ko sergeant yari umusore nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose nawe muri iyo myaka namaze yo ntiyigeze ambwira ko arwaye ntiyigeze agira ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kusimbura Roserija ubwo nageze saa 8 nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira ngezeyo nsanga Kaprara Jewewe arahari namubwira ntise ari he Roserija nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye fisi Kayibanda kwa muganga kubera ko ayida shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagire ikibazo mu kigo hakabura depanage mpita nyohereza nkora na Romize n'uwo kaporari ajuwewe yari yasize ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijanira ntibyari byose aramuzana kandi ntabwo ari prisonnier ibyangombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe ubwo isihani sawe aramuzana ubwo ndategereza saa 10 iragera saa 11 iragera saa 11 n'igice nagiye kubona mbona piarage na no sergeant Gashira nuko basa ariko nabanyu akacupa ngira sergeant Serija kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo urabona ibi bintu birakugwa amahoro nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati piyarambwira reka afata agacupa ntise mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwa James yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka ubu James ngo yahise atelefonarize inde ku byo nabibwiwe na Jida Shefu nabumaze barise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka.
Paul Rugenera waganiraga na mugenzi wanjye Eric Bagirubusa. Paul Rugenera washinzwe kwita ku mutekano wa Perezida Kayibanda kuva muri 74 kugeza muri 76 n'abari ko yahakuwe mu buryo bwamutunguye mu kiganiro gitahamuzumva ukuntu yaje kuvanwa ikavumu akaregwa gushaka gucikisha Perezida Kayibanda. Azadusobanurira kandi ukuntu aho Kayibanda yaratuye hahise hazitirwa ngo adakira kanicha tekereza ko yaba yarazize ni kwa tekereza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kuva iki kiganiro kuramwe mu mateka y'u Rwanda cyatangira, mwakomeje kuduha amakuru tukabasha kuyegeranya no kuyashungura, mwaduha ibitekerezo by'aho twayakura mukadutungira gatoki. Ni muri urwo rwego mwadusabye kuzegera Dr. Cyprien Hakizimana wigeze kuyobora ibitaro bya Ruhengeri, cyane cyane mu gihe bamwe mu banyapolitiki bari bahafungiye barwaraga ntibavurwe basunzaga ntibaramirwe, ariko iyo babaga batabarutse nk'uko biteganywa n'amategeko habonekaga umuganga wemeza icyo bazize, bityo iyo nyandiko yemejwe na muganga igashyirwa muri dosiye ya nyakwigendera. Ibyo Dr. Cyprien Hakizimana yarabikoze, yarabinyemereye tuganira, ariko namwemereye ko ntamufata amajwi. Namubajije niba yakwemera gusubiza ibibazo mwebwe mwese mwumva Ijwi rya Amerika mwibaza. Yasabye kubimuha akabitekerezaho kubera ko ari dosiye irebana n'amabanga y'ubuganga. Nyuma y'amezi 10 yaradushubije ejo bundi ku itariki ya 21 Ukwakira, kugira ngo mwumve ko tutabatengushye. Ndifuza kubaha ibibazo 10 namubajije mbere yo kubaha igisubizo yampaye. Dore ibibazo. Icya mbere, ni ryari mwasabwe gukora umurimo wo kwemeza nk'umuganga kwabo banyururu bitabye Imana? Icya kabiri, mbese mwabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue mu Gifaransa cyangwa se mukawukorera muri gereza? Icya gatatu, abo mwashoboye gukorera impapuro mwabonaga bishwe n'iki, ni iyihe ndwara babaga barwaye? Icya kane, uwo murimo mwawukoze mu gihe cy'imyaka ingahe? Hari undi wabasimbuye cyangwa se mwakoreye attestation, ibyemezo by'urupfu abanyururu bose? Icya gatanu, nk'umuganga wigeze uhatirwa kwandika ibyo utabonye cyangwa se wabikoranaga umutima nama wawe? Icya gatandatu, hari abari bafungiye mu Ruhengeri, abandi bafungiye ku Gisenyi, ese bose nimwe mwabakoreye impapuro zemeza ko bitabye Imana? Icya karindwi, nk'umuganga wabonaga abo bantu, ndavuga imirambo yabo, baritaweho nk'uko izindi mfungwa zitabwaho nk'abantu? Icya munani, mbese ni procureur Joseph Kavaruganda wabisabye, ni major Theoneste Dizinde cyangwa se ni prefet Prote Zigiranyirajo? Icya cyenda, mu gihe mwakoraga uwo murimo mufitiye uburenganzira nk'umuganga, hari uwabaga abahagarikiye utabaga akwiye kuba hari? Icya cumi, mbese izo nyandiko mwakoraga zashyikirizwaga imiryango y'abitabye Imana, mwazihaga nde, zabikwaga he? Ngibyo ibibazo twashyikirije Dr. Cyprien Hakizimana wari umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Ruhengeri mu gihe imfungwa za politiki zari zifungiye muri gereza yihariye yaho muri Musanze.
Muri Isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika byatwaye igihe ariko okera kabaye muganga Hakizimana yarabumvise yemera gusubiza ibibazo byanyu. Twumve noneho igisubizo cya Dr. Cyprien Hakizimana ibaruwa ye murayisomerwa na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma.
Bwana munyamakuru Venuste Nshimiyimana, ubutumwa bwanditse mwanyohereje kuri email bwangezeho nubwo nabusomye bitinze bwose kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu zabukuru, nta niba kwenkigira mu gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga. Munyihanganire. Ku bijyanye n'amakuru mwifuzaga ko twazakoranaho ikiganiro, mbona mu bibazo cumi mwanditse nkurikije umutima nama wanjye ndetse n'indahiro nakoze ngitangira imirimo yanjye ya kiganga, ntibinyemerera kuvugiraho ariho hose iby'amabanga y'akazi kabone niyo naba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Kereka gusa mu gihe nabisabwa n'inzego zibishinzwe hakurikijwe amategeko, nko gutanga ubuhamya mu nkiko cyangwa se nitabajwe n'izindi nzego za leta. Icyakora hari bimwe mu bibazo byawe nasubiza, cyane cyane binyerekeyeho ku giti cyanjye bitabarirwa mu murongo w'amabanga y'akazi umukozi yaba yarahuye nayo. Nkirangiza kwiga iby'ubuganga hanze mu Burayi, natangiye gukorera mu Rwanda guhera mu kwezi kwa Mutarama 1968 kugeza mu kwezi k'Ukuboza 1977. Umwaka nahise mva mu gihugu njya gukorera umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS mu mahanga mpezemo kugeza magingo ya nta gusubira mu gihugu cy'amavuko. Hagati aho nkiri mu Rwanda nagiye mpabwa inshingano zinyuranye no kuzikorera ahantu hatandukanye nko mu Ruhengeri kuva mu 1968 kugeza mu 1972, Inyanza kuva mu 1972 kugeza mu 1973, no ku Gisenyi kuva mu 1973 kugeza mu 1974, nkorana n'abandi bakozi nahasanze cyangwa bahansangaga. Nabaye umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi kuva mu 1973 kugeza mu 1974, hanyuma mba umugenzuzi w'akarere k'ubuzima ka Gisenyi Kibuye Cyangugu kuva mu 1974 kugeza mu 1975. Ariko muri uwo mwaka wa 1975 hari amezi atatu ntari mu Rwanda nkurikirana amahugurwa mu by'ubuzima mu gihugu cy'Ubufaransa ahitwa Rennes. Nyuma y'ayo mahugurwa guhera mu Kuboza mu 1975 kugeza mu Kuboza 1976, nari umuganga mu bitaro bya Ruhengeri byayoborwaga na Dr. Touche. Sinshobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba mon expertise medicale, kuko ubwabyo ntabwo ari umurimo wihariye wo gushinga umuganga runaka, ahubwo inzego zabaga zibishinzwe z'umutekano, iz'ubuyobozi bw'ibitaro, iz'ubutabera, yewe n'imiryango y'abarwayi zasabaga ibitaro runaka gusuzuma umurwayi runaka cyangwa umurambo we. Umukozi uwo ari we wese w'ibitaro wize iby'ubuganga ubifitiye impamyabumenyi, yaba ari umuyobozi w'ibitaro cyangwa ari umuganga usanzwe, yashobora gukora expertise medico legale cyangwa autopsie medicale akabisinyira. Imibiri y'abantu b'ingeri nyinshi yakorerwaga isuzuma bitewe n'ibikoresho bihari bya kiganga byashoboraga kumenya impamvu zateye urupfu: uburwayi busanzwe, uburozi, impanuka, inkoni, ingoyi, kurohama, gutemwa n'ibindi. Hari igihe bitewe n'ibura ry'ibikoresho bikwiriye umuganga yemezaga ko umuntu atagihumeka umwuka w'abazima. Sinarangiza ntibukije ko mu mategeko ya kiganga bibujijwe gutanga amakuru ku burwayi cyangwa ku rupfu rw'umuntu runaka, keretse kumenyesha ba nyiri umurwayi, imiryango ye cyangwa se ubuyobozi bwabaga bwamushyikirije umuganga, gereza cyangwa inzego z'umutekano. Ni nabo bagomba gushyikirizwa inyandiko za muganga zemeza ko umuntu yitabye Imana. Nongere nisegure rwose ku bibazo ntashoboye gutangira ibisubizo bitewe n'impamvu nasobanuye haruguru ku ikubitiro. Mbaye mbashimiye uko mubyakiriye, Dr. Hakizimana Cyprien.
Arakoze cyane mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma udusomeye igisubizo twahawe na Dr. Cyprien Hakizimana.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
birumvikana ko igisubizo cya muganga ku banyapolitiki bitabye Imana imiryango yabo ntibimenyeshwe cyari gitegerejwe cyane n'imiryango y'abanyakwigendera harimo cyane abana basize abenshi bakiri bato cyane niyo mpamvu muri iki kiganiro nifuje kubaza bamwe mu bahagarariye abandi ndahera kuri Bwana Albert Bizindori uba mu Bufaransa n'umuhungu wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi wa Onako ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi ndamusaba kutubwira uko yakiriye ibisubizo bya Dr. Cyprian Hakizimana mu izina ry'imiryango yabuze ababo nyuma ya kudeta yo muri 73
bana venise ntabwo mbona neza icyo nakubwira nyuma yo kumva ibisubizo yaguhaye kubera ko ibibazo wamubajije byari ibibazo byumvikana kandi byashoboraga kugira icyo biduha nk'ibisobanuro ku mirimo yakoze kuri bariya abantu ndetse bikaba byanadufasha kumenya uburyo bapfuye uburyo yababonye byari ibibazo byiza ariko nk'uko buri wese yabyumvise nta kibazo na kimwe yashubije uretse ikibazo cya mbere cyo kuvuga ni ryari yatangiye gukora umurimo wa autopsi nabwo yagishubije muri rusange ntabwo yigeze akigarura ku ngingo yaturebaga ubwo rero sinzi icyo ntacyo nabivugaho keretse niba nafatira ku byo yavuze avuga ati ntabwo nshobora kumenya ibanga ry'akazi keretse bisabwe n'inzego z'umutekano z'ubucamanza cyangwa ba nyira abantu babidusabye turi ba nyira abantu ubwo tuzamwegera tuzamusaba atubwire ibyo ashobora kutubwira nka ba nyira abantu naho nta kintu nakubwira sinzi niba we ku giti cye yifuza kutwohereza mu bucamanza nta kibuza ko umuntu atabyigaho niba yumva aricyo ashaka akaba aribwo yatubwira kuko ayo makuru dukeneye kuyamenya ndumva ntabwo ubucamanza aricyo kintu cya mbere twari tugamije ntabwo aricyo tugambiriye ariko niba abo tuganira nabo bumva ko ariyo nzira tugomba kunyuramo kugira ngo tumenye amakuru pourquoi pas nabyo umuntu yabyiga murakoze
Albert Bizindori ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze Veniste
mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwana Proteze Giranyirazo wahoze ari prefe wa Ruhengeri yageneye impfubyi n'abapfakazi Albert Bizindori ubahagarariye yifuje kuvuga uko bwakiriwe nanone ikaze ku Ijwi ry'Amerika
murakoze kumikaze bwana Veniste
n'icyo uvuga kuri iriya jambo
ndagushimiye Bwana Veniste ndagira ngo niba unyemereye mpite ariwe mvuga ariwe nsubiza Bwana Zigira Nyirazo tumwa bwanyu aho mudusaba kwihangana no gukomera kandi mutubwira ko mudusabira kugira ngo Imana izadushoboze guherekeza ababyeyi bacu mu cyubahiro bwatugezeho ntibyoroshye kuvuga mu ijambo rimwe uburyo twafashe ubwo butumwa ndibwira ko namwe ubwanyu mwumvisha neza ko tutitereye hejuru ngo tubyine ngo aprefere Ruhengeri araduhumurije aradukomeje aratwihanganishije yifatanyije natwe la première réaction a été de se fermer les oreilles pour ne pas en entendre plus le premier sentiment benshi muri twe bagize n'indignation twibajije uburyo mwabitinyutse ndetse benshi tubibonamo agashinyaguro ariko nanone ntabwo byadutunguye twabonaga aho bishya bishyira reka ariko nanone ntangire mbashimira umugabo nkamwe uko twamye tumuzi ishema n'igitinyiro bye kuba mwarabashije guca bugufi kari akageni mukemera kugira ibyo mutangaza kuri ariya mahano ndetse mukihanganisha imiryango yacu n'igikorwa tutabura gushimira nubwo tugiha mention très insuffisant peut beaucoup mieux faire ntabwo bihagije kubera iki byaturemereye kuki bidahagije ariya magambo yanyu yaje akurikira andi menshi mwatangaje mu biganiro byabanjirije kiriya mwatubwiye ko ari mwebwe ari muramu wanyu andavuga Perezida Habyarimana ntacyo mwigeze bumenya ku rupfu rwa ziranzira karengane kubivugaho byose bigamije kubatera urubwa kubasiga icyaha nyamara umuntu wese ufite ubwenge wakurikiye biriya biganiro cyangwa se wamenye protezi gira nyazo nka prefoire Ruhengeri yiyumvisha neza ku bwicanyi bwa kare akageni bwabereye mu marembo y'urugo rwe butashoraga gukorwa atabizi cyangwa perezida wa Repubulika muramuwe atabitangiye uruhushya. Ndemeranya rwose na bwana Andrea Sebatware yahagira ati kuhapfa umuntu umwe cyangwa babiri umuntu ashobora kwemeza ko kuko atabimenye, ariko iyo barenze 10, 20, 30 ntushobora kuvuga nk'umuyobozi wo mu rwego mwarimo ko mutabimenye, mutabikingiye ikibaba cyangwa se atarimwe mwabishoje. Nta kindi kintu cyasobanura impamvu mubigendera kure mushaka kwerekana ko mutazi n'ibyo buri wese yamenye. Muri ibyo biganiro kwababonyemo umugabo wanga kwemera ibigaragarira bose evidence, umuntu udashaka gutanga amakuru afatika ku bintu adashobora kuba ataramenye. Nashatse kwigaragaza nka rubanda rusanzwe rwaba rwarumvise ayo makuru ari uko ashyizwe ku karubanda. Nyamara n'umuturage usanzwe wari utuye icyo gihe mu karere k'umujyi wa Ruhengeri na Gisenyi yabashije gukurikirana umunsi ku wundi uburyo ubwo bugizi bwa nabi bwakorwaga muri Kigali byaraganirwaga. None se niba mudashobora gutubwira ukuri ku byabaye, kutwihanganisha bifashe kuki? Niba mudashobora kwemera uruhare mwabigizemo ngo mubisabire imbabazi, kudukomeza bifite ikihe gisobanuro? Twibukiranye ko ibyo tuvuga atari ubwicanyi busanzwe, turavuga iyicarubozo, ibintu biteye ubwoba n'agahinda gakomeye. Icyo gihe ababikoraga birirwaga bigamba abo bakubise, abo barese za minote, abo bishe base kuko babonye bayita ku ngoyi zabaciye amaboko. Uko bavuye kubahamba nako kubajugunya iminsi mikuru igakorwa mu tubari two mu Ruhengeri no mu Masaro i Kigali, ibyo byose byaberaga muri metero zitarenze 500 saa umwari mutuye muri prefegitura mwari mufitemo ububasha bungana nk'ubw'Imana. Abo byakorerwaga uretse kuba mwarabanye na bamwe muri bo ari inshuti zanyu nk'uko mwabyivugiye, bari abagabo bari bakomeye muri leta harimo abaminisitiri batashoboraga kwirirwa irengero abayobozi b'igihugu batabimenye cyangwa se ngo babigiye mu ruhare. None uyu munsi ngo nitwihangane dukomere ngo muzadusengera Imana idufashe guhamba ababyeyi bacu. Umunyarwanda usanzwe runaka cyangwa umunyamahanga iyo atubwiye amagambo nk'aya turayakira tukamushimira, ariko siyo duteze ku muntu nk'amwe. Mu minsi ishize neza neza igihe mwacaga ku Ijwi rya Amerika nahengereje mu gitabo umwe mu bana banjye yari arimo kunsomera iruhande ngo namenye interuro nsanga ihuye rwose n'ibyo numvaga nifuje kuyibabwira. Mieux vaut d'affreuse vérité que de gentil mensonge. Mutubwire icyo ababyeyi bacu bazize cyatumye bicwa kare akageni. Niba mutifuza kutubwira uburyo buriya bwicanyi bwateguye bukanashyirwa mu bikorwa, nimutubwire nibura abo muzi uko bapfuye, aho baguye n'aho bajugunywe. Ukuri une affreuse vérité niko konyine kuzaduhumuriza, kuzadukomeza, kuzaduha n'inzira yo kubasha un jour kubashyingura mu cyubahiro. Amagambo meza adashamikiye ku kuri gentil mensonge aradukomeretsa. Inzira y'amahoro mwifuriza Abanyarwanda ni inzira igoye isaba kuvugisha ukuri, kwita ibintu uko biri nta kubikikira. Ibyabaye ku babyeyi bacu ni urugomo, ubugizi bwa nabi ndengakamere bugomba kwamaganwa. Ubwo bugizi bwa nabi bufite kandi ababutekereje babushyira mu bikorwa, nabo bagomba kumenyekana bakamaganwa. Ntabwo ari ibyo kwita gusa ibyago, ababigizemo uruhare nibagire ubutwari bwo kubisabira imbabazi. Iryo jambo rivugwe turyumve, kuko Imana yo mucamanza w'ukuri nk'uko mubitubwira ntikunda ku izina ryayo rivangwa n'ibinyoma. Iki gisubizo kigenewe kandi Colonel Serubuga kubera urwego rw'ubuyobozi yarimo icyo gihe hamwe na Butsitsi uvuga ko yagize uruhare rukomeye muri buriya bwicanyi, n'abandi nka Colonel Serubuga, Colonel Ntibitura, Dr. Hakizimana twibwira ko bafite byinshi byo kuvuga kuri iki kibazo. Kwinumira kwanyu ntibizagaragare nko kwihisha. Veniste Nyiryijambo nashaka kubwira Protezi Giranyirazo ku magambo yatubwiye. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Bizindori. Ndizera yuko Protezi Giranyirazo akumvise kimwe n'abandi Banyarwanda hirya no hino bumva Ijwi rya Amerika. Ariko se nkibarize mbere yuko nkureka ukagenda zigira nyirazo kwagira ati abakoze ibyaha bicuze urumva iyo ntambwe idakomeye sinzi niba kuyishima uko wabikoze bihagije
birumvikana kuko ni intambwe ikomeye ngira ngo natwe nicyo dusaba ibyo asaba nibyo natwe dusaba ariko ikibazo wamubaza ku giti cye nk'uko nabisobanuye muri ijambo maze kuvuga musubiza ni abo yita babikoze ni bandi nk'umwanya yari arimo mu Ruhengeri aribwira ko yenda uzabavuga mu by'ukuri nk'uko nabisobanuye abantu benshi bibagaragarira kubera aho byabereye imbere yiwe kubera urwego rwabo babikorewe umwanya yari afite ko nawe ubwe ashobora kuba ari mu bantu babigizemo uruhare nafate rero iya mbere nk'uko abivuga asaba imbabazi nafate iya mbere agasaba imbabazi ntashidikanye ko izo mbabazi tuzazimuha rwose kandi tuzamushimira twivuye inyuma
muribuka ko watangira ubutumwa bwe pote zigira nyirazo yihanganishije bamwe mu bana yarazi bakiri bato nka ba ministre Auguste Munyaneza na ministre Fidèle Nzanana umwe mu bana banzanana yamaze kumva ubwo butumwa ntiyanyurwa madame Miriam Nzanana ikaze ku ijwi rya Amerika urakoze nawe none ni iki kitakunyuze mu magambo yavuzwe na proteze igira nyirazo
yavuze nuko yavuze ko yibukaga ko yabanye na papa wanjye umuseri ndetse akaba yaratuzi no mu butuma nsanzwe ariko tukaba tuzi ko ariwe wohereje papa wamushyize muri rezida kuzizenye ibaruwa yamwohereje turayifite niwe wayisinye wayitwereka tukibuye nkaba rero ntaranyuzwe no kubona ari umuntu yavuze ko yifuza kumenya amakuru yacu kandi akaba nyine yari amuhumbirwa kera ariko akaba ari we wamushyize muri rezidanse hashize ukwezi agafatwa nkaba rero njye nari mfite ikibazo cyo kumubaza niba nyumva nk'umuntu wari uhawe iyo ode yo gushyira papa muri rezidanse zizeye ni iki yamenye yaregwaga icyo gihe ni iki yakoze kugira ngo amurengere nk'umuntu yari azi nk'umuntu babanye ikindi nacyo yavuze ni uko yatwifurije kugira ngo tuzamenye ukuri natwe tujye dushobora kujya twibuka abacu ariko kugira ngo tubigereho dukeneye informasiyo azaduha nagira ngo ngiye musabe azongera duha andi makuru kuko yari afite menshi uzi uko abantu bagiye bagenda yari proshe y'ubuyobozi yari mwene wa Habyarimana numva rero afite amakuru menshi yaduha tukagera ku byo
ariko hari ikibazo zigira nyirazo yavuze agitangira mu butumwa bwe avuga ko yari abazi mukiri bato ndetse anabaza niba umubyeyi wawe akiriho wamusubiza
ngo nagira ngo umubwire ko turaho twarakuze natwe dufite n'abana na mama kandi ariho imana yaraturinze ayo niyo makuru yacu turaho tumeze
mu gusoza ubutumwa bwe zigira nyirazo yifuje yuko abantu bazi ibyabaye cyangwa se babigizemo uruhare ni nabo yabwiraga cyane cyane avuga ko bakwiye kwicuza kugira ngo abanyarwanda bashobore kubana neza nk'amwe mpfubyi z'abo bantu bishwe nyuma ya 73 uko kwicuza n'uko kubana wowe nkawe Miriam Nzanana ukwakira ute
yakira ko aya mateka twamenye yagiye yerekana ubwicanyi mu Rwanda rwose tugomba guhangarara kandi nkaba ngiye ku giti cyanjye numva ko abana b'abantu bakekwaho kuba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi abana barabamini cyangwa bakamara cyangwa abo basirikare abo bana bose kuri ibyo numva ko nta ruhare na rumwe bafite mu irengero ry'ababyeyi bacu abanumva rero bitatuza kubana tugashaka amahoro tukubaka neza ejo hazaza u Rwanda rurimo amahoro
Miriam Nzanana ndagushimiye cyane ku bwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika.
Yakoze namwe kandi ndabashimiye cyane kubera akazi mukora mukora ibintu bikomeye cyane byarafashije muraduha amakuru menshi kandi byashoboye no kuduhuza n'abantu benshi bari baratunze tukunze kubona za message kuri Facebook n'ahandi n'abantu telefona batubwiye bati ntabwo twari tuzi amakuru yanyu twabyumvise kuri ijwi rya Amerika turabihanganishije kandi rwose abantu bose batubwiye ko mukora akazi keza mukomeze mudushakire amakuru kandi icyo gice cy'amateka cyari cyaribagiranye mwashoboye kubyutsa mukakizamura nzi neza ko bizafasha abanyarwanda mu kubaka igihugu cyacu.
Natwe turagushimiye cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hari n'abandi bumvise ubutumwa bwa Protezi Igiranyirazo babusangamo urubariro rwazahuza inkike, muri bo harimo Bwana Eugene Ndahayo ukomoka kuri Claver Ndahayo wari umudepite mu nteko nshingamategeko mbere ya kudeta. Eugene Ndahayo, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Venice Nshimiyimana.
Wumvise ubutumwa bwa Protezi Zigiranyirazo yatanze muri kino kiganiro, ubwo butumwa wabwakiriye ute?
Mbere yo kugira ngo nsubize ikibazo umbajije, nagira ngo mbanze nshimire Radio Ijwi ya Amerika kuba rero Bwana Zigiranyirazo ejo bundi yaravuze ayo magambo. Ni amagambo mu by'ukuri wenda n'umuntu yamushimira kubera ko yafashe igihe cye akemera kuvugira kuri radio akavuga we icyo atekereza, nubwo twebwe twaba tutemeranywa nawe, ariko umuntu ntiyabora kumushimira ko yafashe uwo mwanya wo kugira ngo agire icyo avuga, kuko hari abandi benshi bo batatinyutse cyangwa se bagize ubutwari bwo kugira ngo babe batangariza abanyarwanda natwe muri rusange natwe imiryango yabuze abacu by'umwihariko ngo batangaze nyine icyo bazi kuri ariya marorerwa yabaye.
Iyo wumvise nk'uko bivuga umuntu nkazigira nyirazo avuga ati ayo marorerwa ntazongere kubaho ukundi mu Rwanda kandi nabo yagizemo uruhare nibicuze, wowe nkawe uretse no kuba umwana w'umunyapolitiki ariko ukabona uri umunyapolitiki nawe ubwawe, ayo magambo asobanura iki ku Rwanda rw'ubu n'urwanda rw'ejo?
Koko iryo jambo kwicuza ni ijambo rikomeye, ubundi rijyana n'irindi jambo rizwi mu Kinyarwanda rinakunzwe kuvugwa muri iki gihe nyuma y'andi marorerwa ya jenoside yabaye mu Rwanda, ni ijambo ryitwa imbabazi. Kugira ngo abanyarwanda bashobore kuziyunga koko byanyabyo, ni ngombwa ko abantu icya mbere bavugisha ukuri ku byabaye, icya kabiri koko bagasaba imbabazi abakoze ibyaha, bagasaba imbabazi abo babikoreye. Izo mbabazi rero kuzisaba byorohereza n'uzisabwe kuzitanga, ariko nk'uko Nazigiranyirazo nawe abivuga, kwicuza ntabwo bivuga gusa ngo ndicujije. Kwicuza bigomba kujyana na kwa kuri navugaga, ukabwira abantu uko ibintu byagenze. Ibyo ni ibintu tuba dukeneye kugira ngo natwe twiyubake kandi dushobore wa mugani no kugira ngo udusabye imbabazi koko niba abivuze abikuye ku mutima yabitekereje, natwe tugire izo mbaraga zo kugira ngo tumubabarire. Imbabazi rero no kwicuza n'ukuri ni amagambo atatu akomeye, kandi numva koko nyuma y'ibyabaye ntabwo ari twe byabayeho twenyine, hari n'ibindi byabaye nk'uko nabivuze mu Rwanda guhera muri 1994 ndetse na mbere yaho. Dushoboye nk'abanyarwanda kwiyumvisha uburemere bw'ayo magambo n'akamaro ashobora kugira mu buryo bwo kugira ngo abantu bashobore kugera ku bwiyunge, numva byadufasha kubera ko amaraso yamenetse muri kiriya gihugu na amaraso menshi arakabije arenze igipimo. Ubwenge bw'abantu ntabwo bushobora kubyiyumvisha, kandi nkuko nari maze kubivuga, inzira y'ukuri, inzira yo kwicuza, inzira yo gusaba imbabazi, niyo nzira yonyine yatuma igihugu cyacu gisubira mu nzira, abanyarwanda bakongera bakabana mu mudendezo, bakashobora no kubaka igihugu cyacu, bagasezerera ubwicanyi burundu. Icyo nge nasaba, nkazigira nyirazo nk'umuntu mukuru mu muryango kwa Habyarimana, ko ashobora kwegera mushiki we ari we mufasha wa Habyarimana, akegera n'abana ba Habyarimana, bakareba uburyo iyo promesse perezida yari yarakoze, bakareba uburyo bashobora kuyishyira mu bikorwa, noneho iyo icyo kintu cyari gihari kikavaho, bikumvikana neza ko na perezida Habyarimana nawe ubwe yabitekerezaga, wenda akaba ataragize, nk'uko tubizi, ataragize igihe cyo kugira ngo ashobore kuzashyira iyo promesse mu bikorwa.
Ariko se ubwo ntabwo byakumvikana nka ya mpyisi yo mu mateka isaba umwana w'intama gusaba imbabazi z'ibyo yakoze, ukajya ngo nimba atari wowe ni nyogosenge, nimba atari wowe ni so wanyu, uwo mwana ukomoka kuri Habyarimana, nubwo bwose Habyarimana yaba yarabyivugiye, wasaba umwana wa Habyarimana gusaba imbabazi kubera iki?
Icyo gihe ntabwo numva ko ari nk'iby'uwo mugani wavugaga. Nge numva ko kubera ko Habyarimana yari umukuru w'igihugu, kandi ibyo yavuze ni ibintu yari yatekerejeho, kandi numva koko wenda iyo agira amahirwe ntatakaze ubuzima bwe mu byabaye muri 1994 yari gushobora kubigeraho. Icyo gihe natwe tukaba turuhutse kuvuga rero ubu ngubu gusa ngo umuryango we ubikore, ntago ari ukuvuga ko uwo mwana cyangwa umuryango uzaba usabye imbabazi mu izina ryawo, ni uburyo bwo kurangiza isezerano umukuru w'umuryango yari yarakoze. Ni mbega ni nkaho iyo promesse yaba ari nka heritage Habyarimana yashakaga gusiga kuri icyo kibazo, noneho abamukomokaho niba babitekereza bumva koko ntacyo bibatwaye, bakaba bumva ko wenda bashobora kuvuga bati iyi promesse data yari yarayitanze, twebwe nk'abamukomokaho twifuza ko ibyo bintu byajya hagaragara koko, bika abantu babuze ababo bakumva ko umupapa wacu yabivuze abivanye ku mutima, atari ibintu bya politike gusa yavugaga, kubera ko yari azi ko hari barimo kumarojisitira, hari n'ibitabo bizasohokamo.
Eugene Ndahayo, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venice Nshimiyimana.
ni kuri ayo magambo ya Eugene Ndahayo dusorejeho iki kiganiro. Mbibutse ko ku cyumweru gitaha muzumva igice cya kabiri ku minsi ya nyuma ya Perezida Kayibanda hamwe na Etienne Karekezi wahagarariye iyi muri Isanga, Eric Bagirubusa wafashije kuyitegura. Mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimimana, murakarama.